ngokuka John 21. Emva kwalokho uJesu wabuya wazibonakalisa kubafundi ngaselwandle lwaseTiberia, wazibonakalisa kanje. Kwakukhona ndawonye uSimon Petro noThomas othiwa uDidimu noNathanayeli waseKhana laseGalile nabakaZebedewu nabanye ababili kubafundi bakhe. USimon Petro wathi kubo, "Ngiyakodoba." Bathi kuye, "Nathi sihamba nawe." Base bephuma bangena emkhunjini, kepha ngalobo busuku ababhambanga lutho. Uthe sekusa uJesu wayemi ogweni, kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi ke kubo, "Bantwana, aninakho ukudla na?" Bamphendula bathi, "Qha." Wayesethi kubo, "Phonsani inetha ngawesokunene somkhumbi, niza kuthola." Base bephonsa babe besaba namandla okulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Khona lo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetro, "Yinkosi." Simon Petro kuzwa ukuthi inkosi, waqoka ngokuba wayehambaze waziphonsa elwandle. Kepha abanye abafundi beza ngesikepe ngokuba babengekude nenhlabathi, kepha kungathi izingalo ezingamakhulu amabili, bedonsa inethe lezinhlanzi. Kuthe sebephumele emhlabathini, babona umlilo wamalahle nezinhlanzi bekiwe kuwo nesinkwa. UJesu wathi kubo, "Lethani izinhlanzi kwenizibambe manje." Wasuka uSimon Petro walihudulela emhlabathini inethe, ligcwele izinhlanzi ezinkulu ziyikhulu namashumi ayisihlanu nantathu, noma zingako inetha alidabukanga. UJesu wathi kubo, "Wozani nidle." Kepha kwabakho kubafundi waba nesibindi sokumbuza ngokuthi, "Ungubani wena na?" Bazi ukuthi yiyo inkosi. UJesu weza wathabatha isinkwa wabapha nezinhlanzi futhi. Lokho sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi esevukile kwabafileyo. Kona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro, "Simon kaJohn, uyangithanda kunalaba na?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Yipha amawundlu ami." Wabuye wathi kuye ngokwesibili, "Simon kaJona, uyangithanda na?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Yalusa izimvu zami." Wathi kuye ngokwesithathu, "Simon kaJona, uyangithanda na?" UPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, "Uyangithanda na?" Wathi kuye, "Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." UJesu wathi kuye, "Yipha izimvu zami. Ngiqinise ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala yakolula izandla zakho, omunye akugqokisa awuyise lapho ungathandi khona." Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa azakumdumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi, "Ngilandele." UPetro ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela, oyena futhi wayenxa esifubeni sakhe ekudleni, nowathi, "Nkosi, ngubani ozakukhaphela na?" Uthe uPetro embona lowo, wathi kuJesu, "Nkosi, kepha lona pho." UJesu wathi kuye, "Uma ngithanda ukuba hlale ngize ngifike, kuyini kuwe na? Wena landela mina." Ngakho-ke lelizwi laphumela kubazalwane lokuthi lo mfundi akayi kufa. Kanti uJesu akashongo ukuthi akayi kufa, kodwa ukuthi, "Uma ngithanda kuba hlale ngize ngifike, kuyini kuwe na?" Nguwe lo mfundi ofaza ngalezi zinto, nokulobile lokhu, siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buqinisile. Kukhona-ke nezinye izinto eziningi azenza uJesu, uma zilotshiwe zona ngazinye, ngithi nezwe lonke lingezanele izincwadi ezingalotshwa.